Harness.
This is a real man song for the day. Yeah.
One for the money, two for the show. Check a million, we need no fish out.
Look at me, I don't
body, two body, body on sound. Famous, come on, you know the young shot.
Like a la baby company me. Cause when you company me, you can't fatty me. China la chota mani. One tambo za chimanye gwete.
Oh why yes yeah. Wali sa mulete. Baby sa machu ya gala machiete. Hey, siku zote nanya nanyo ya yega kulote. Hey,
intellect den tende. Uli de de kende.
Uli robu swali.
Intellect den tende. Uli de de kende.
Zina vuka boda. Once again, tuna ruga 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 ruga. Tuna watandika kama tuna piga lyoka.
Kasi ntelete famu kwano kweni nangu kuwande. Some of them are people batite. Oli mumbeche wange kanku wembeche. Oh what a blessing.
Tuna ruga 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 ruga. Kwine dovisho sasa mesha kuogula.
Imkuta tena
lazima unabota. Ruga 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 zile zina vuka boda.
Padana talanti, kakiwasha moto, lazima na mate. Pumpu napiga hapa kate. Mimi kwako nimekaa. Unafanya vile nafaa. Mimi kwako nimekaa. Yeah, I say unafanya vile na, vile na, vile na.
Intellect and tender. Uli de de kende.
Uli robu swali.
Tele den tende.
I know.
Uli de de kende.
I know.
Tele den tende.
I know.
Uli de de kende.
Uli robu swali.
Tele den tende.
Uli
de de kende.
Remember the day I got your number. Wagano twala bye kugamba. You say this is a kudanganya. Girl, omu kuyambe si kwenanga.
Katika nuki wanda. Funa mumu vizine kuta. Si chali mkuluta. Wanyo peri rena vata mpoizi kuta.
Eni mama